ule wanda gawe chaye kawe yoleke chosika chokungula wasubira timbe wakola nabikuwa wabizanyisa kwa mali robote ya hako woli nabawo tunyumiza sacha blabla ebyange nawe byakwawo kakanula kwa dijaja akanamba wana wakali awo tunyumia vikado ni time is money kwa pretty mama na kukuwa na funa baby mama so we like to feel it tofuna mitawana na kuhu mibazi vya walwana. I don't wanna give you more time. Sichetaga na we Viramu na we Zeteka sichetaga Hiyo wapana sichekomba Peke lafu twakoa Zeteka sichetaga To fall in love is not a mistake. But if falling for you was a mistake, I'll never lose such a mistake. I'm not a loser. Yeah. Judge me the way you decide. It's okay, it's okay. Maybe I'm your way, then I don't care, I don't care. Like I can't take a salad. I regret, I regret. I'm not a tender. I'm not a chilova putenda. I'm not a libatenda. I'm not a chilova putenda. Fake loving, na kowe vichupuli. Tukwa kweso nyewe. Ebibyo kambye na mire. Ebibyo nyebyo feka bie ya ule. Wandaga uchaji kawe yoleke. Chosika chokungula. Wasubira timbe wakola. Nabikuwa wabizanyisa. Kwa mali robu teia. Zende kasi chetaga.